Moi o linga din pira o mare benua.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Tawi mapunzita ndithu. Muka kalaba mwamba usanyoza usauka. Muka kalaba bwino usanyalapi amphawi. Tawi mapunzita ndithu. Omwe mukwanyoza leruwa ndiwadza kuthandizeni. Mukwanyalapya leruwa ndiwadza kugwireni pamkono. Umatha kubadwa na manyonyolo osasowa kanthu nkusauka. Umatha kubadwa kavunthabuwe osowa kabodola nkulemera. Ndiye moyo. Ndiyang'ane kunewe nyamata ofuna ana mabwana. Yang'ana kunewe nyamata ofuna azimayi andalama. Utengana naye mwana wa bwanayo mokakhala kavulo. Utengana nawo amayi andalamawo koma ukakhala wantchito. Mvetsera kunewe msikana ofuna anyamata achuma. Utengana naye nyamata wachumayo koma nyengo zimasinda zinthu nkusokonekera supita kulikonse. Tayang'ana nyamata wakuthekera yang'ana nzeru yang'ana khama mudzapambana. Nthawi imaphunzitsa ndithu kuwunika kukakhala pafupi kumathobwa m'maso koma kukatalikira umaona kuti apo pakuwala. Dziko lili m'manja mwanu ili amphawi kudandaula inu chanu chibanzi kutseka pakamwa. Nzika kulira mokweza inu wanu unyolo kuopyeza. Angafi siti maruluka usiku kosaka mafuta koma masiku amathera kuchitseko mudzati kumbuka. Nthawi ndi chipande chidzaomola.
Exclusive from MalawiChoose.com.